O kou aloha no, a ia I ka lani. A o kou oia I o, he hemo lele hoi. Kou noho mihi ana, a paa hao ia. O oe kuu lama, kou nani, kou koo. Mai nana ino ino, nā hewa o kanaka. A kā e hui kala, a mae mae nō. No laila e kahaku, ma lalo o kou eheu, kou mā kou maluhia, a mau loa aku nō. Amene.